wakati 4 heures bete wodi nokodan bubi idun ya 5 degrees sappo e jeegom do bomako do madam Kadiatou Touré yu jangino wonon o immiki fo wulandi am suka makko e guri ko
avant d'aller au service il faudrait accompagner
fadan yaade service goliji di beedan hewde sabi mi defanta fu no taji ko yul e botari landinde nyamduji suka be e kanyo wulnuden jam yimbe galle fuf den mi imenon no wattu 4h20 ma 25 ka joni gila 4h imotome sato jati fadinden
4h pure de fois 4h moins
onno madame Kadiatou Touré rewbe le hewbe kanye kollitido golleji mudum beediki le odo buballa misala be do rewbe le gombe nokkuno dirte tominya be kali tiadele ko be jogi
ade gunka chandon sori ka wudi
wulude ndiyam defude e landide sukabe be denno dum fufule jangul na tampina sanne jata tiagal tampere njafuf min durma min dojja sabi golleji dimi ngata bangan ndiyam e ko nande mudum e odo wattu buballa
jibarama no ko santiere
gundam no kon bubi sanne rewbe wonbe tobe kollitide fe hebudde ledde fa gulnira ndiyam wana ko yafile odo wattu
don nena ko nan fa yamanko
wana fe hunde na winde fa hunde baba hujjude wadde jamadu non ko non sabi jangugul kabar sukabe be natidi fa fuddido ledde wana hunde ni winde sabi jangugul
worbe wonbe leedindi mbiyan anni dum hunde no de ciadele worgi fu fota lonnude kadle be bi wana ko yafi fe le odo wattu buballa hobe mabbe pa bo robe lebe ka kulliti ciadele ko wodi nyalo ma hande ko nayri bangal kebe
nena mana bo sisa pusheru bi bo
sabi cholaka kadle yimbe tunnan sanne sa narurke bulanga dunno edan tundi sonim no jogino bawde sarbon codami kam wala kalsi denno mitinoto ni en sodde sarbon edade ciugu somoya wana hunde ne winde dum tidi sanne wala mo lotude sukabe be landini be fay sato sorede buru
terminer la preparation du petit déjeuner
hono be do robe le kani yubirde golleji mudde fa pewte de do ciadele kanko noddite Abdul Karim Jambouteni andan do kabaru kebe o halino robe le be kani wurrute
donc les femmes sachant bien que
fi hitana fu fodo wattu o ndido tellaji na gudi ana hani rewbe be fiadabere fadinden don goddo dum don galle gendu na hani wallodirde le kabar mudu kako wawi newdu dum fu yo dabereji lamkobe be idi ñewi dum na kabaru ande kesse sabi lato sababu utude golleji di e misala su gaz na hebire lene wa munya dum buitam sanne tellaji di
o do anda do kabaru kebe holli tiwide rewbe le jogi be bawde be fu an bayi nayirade bangal masiringaji lonnoji na pano ngaje ko nande muɗum